music.
Umenifanya hangi sikiera Ndo sina pa kwenda Kwako nimefika Penzi lisizi mekamshuma Utanifanya liye my baby girl Ndo pesha kushuka Ani utariua Nimejirusha umenidaka Sija dondoka Umenishika tumeshibana Sito kuchoka Ushankoroga kili Sijelewi leo Na michezo hatari Kama kwenye video Na kwako nisha kili Wendo mama lao Oh baby teamo Teamo
Niteke tu
Sawa
Baby niteke tu
Niteke tu
Sawa
Baby niteke tu
Nambie ni kupe Wapi unataka Fatu toke Tuka enjoy mwana Tuka enjoy mwana Si unajua baby You are special for me And I'm special for you Ukije kuniacha domia Nimezaliwa kuwa nawe Ushankoroga kili Sijelewi leo Na michezo hatari Kama kwenye video Kwako nisha kili Wendo mama lao Oh baby te amo Te amo
Niteke tu
Sawa
Baby niteke tu
Niteke
tu
Sawa
Baby niteke tu
Niteke
tu
Sawa
Baby niteke tu
Niteke
tu
Sawa
Baby niteke tu
Ukina mataino kana we Ukilala ntamka na we Ukienda ntarudi na we Niteke tu
Niteke tu Baby niteke tu
Niteke
tu Baby niteke tu
Anayo tizi
It is venture